utotoni. Usipotembea utabebwa mgongoni. Too far far champion boy, nite bwana Samata. Wanaota mapembe ongeze mkia, na ukini beep tunakupigia. And let me make one thing clear, bra 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 staki kusikia. So simba, so chui, so mamba, kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga, kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Msa unaweza kusaa kisasa, sinzi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda, sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda, kaza na kamba, ama ufata nyayo uchane msamba. Masuwa miamba, masuwa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Maisha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu beki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba, ama ufate nyayo uchane msamba. Wasu wa miamba, wasu wa anga, tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Wanatamani tupotee kwenye map, tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop, don't stop, we don't stop. Wanatamani tupotee kwenye map, tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop, we don't stop.